Awandia Roka. Nyatwatu. Maziwa Bobo. Aliyese mpanga nangabwele bano. Umuzi ndafaya kwao. Dango sempa na banjira. Kwa maina ngondo.
Hey, amuna hey. Wapyaliru kwa maina ngondo. Wama sese.
Another Raise Music track.
Wama sese.
Aba mangira nkuzi anga ya mbeso kukwesera mantongo guys diye ni vantuzi fizi si malumpa manda ngonisa malumpa bie lelo ndetu uba manda unipeze kwa maina bie dayamba kuona ziwiri ziwiri kwa masiku di mundikwire zidi kuchoka popano ki uchabe mpaka vokano abandi 2-in-1 kuyaga kumaso kutoka jizungu yao maziwa majigasto malagera adipigira jizungu
amuna Wapyaliru kwa maina ngondo Wama sese Wama sese Hey amuna hey Wapyaliru kwa maina ngondo Wama sese
Wawandia loka se
Wama sese
Okay Apino ojezela yeah. Kwa yamba kuda kichezela
yeah.
Kule wina onjezela nda yamba kale kulezela
yeah.
Kawa zose zijabalala Zikeba zose kuwalala
yeah.
Kope itanzi zizungu pii Kuzikwa kuzandi lakena kupii Mwadi randi eh
hey.
Umato konda kujira nkulisa Nikalezela bwanyi Nolinga liraka langali zizi kura kura eh
Mazangata
Wazi enda buino dala Wantaila muande kwantindo dodo We end up more than that. Why you just have
love
for
love for